On top, it's me versus me. Yes, I'm free, yeah. Number moja. Phony niggas, stay back. We wanna told ya. Steve Wonder free. Sioni siski. Still show you love. What a count is in me. Free from HIV. Free from drugs. Mama zako nalia, but I'm already in love. Free from voodoo. Wajifukie. That shit we don't do. Free from visu swadu, tukataka mix and shaka. Where we see in my blood veins, bila shaka. God did it, bila kunda maka. In the range, in the matera, we free. Head as high, I know you see. We finna let it, tunanukia marashi. A, B, C, D, the EP, holla. I don't rap for free, yes, I'm a baller. Nazungumza na mama, tia wana, waliofungwa bila tia free. Siasa free, come rock with me. Na poa, yeah, utasema mpopo, mpopo. Ni say 5-2, crazy, how ni kuti kopo. My music no actor say, now infuse with my popo. I go loco, wavudu wa lali koko. Check it, jump oil, it's the reborn. Yeah, night I'm toko. Rest in peace, while him no say my head papa in a soccer.
Yes, I'm free.
Wanaomba feature for free. Kama kweli kichwa na kika itakuwa shida for me. Wanasema it I'm that guy. We ain't gonna wish they could be. I wish iki CV. That's why the plug is looking for me. Mashairi hali nshapa sana tubure. Domana squeeze unaona swezi chana. Kasi yaona ntavuna tamchele. Rap tu inatosha vijana na soma di shule. Bazo mistake kusoma ni noma na tema tungeri. I'm so free spangiwi chanye nta rap about. Story flan is a street. Hauza kwangusha bapa ba. How I got this far. Missy rap wanachotaka brand. Domana mina sound like me. So takataka zao. They can't wait for me to rap again. I can't wait to be on top again. Hands full of cash again. So niache niwafundishe rap again. Wengi squeeze na vumisha kali na mashaka kwenye rapu zenu. Buzwa chacha wengi minaona ni fish. Hize momba nswakate kabla janza chomo na mpish. Awezi nipata takizungusha tena li dish. Mungu andele kumlaza pema li cash. Superman, mo!
Yes, I'm free.
Chill, you know, everything is free. You have to go to Joka 61, jamani. Kisa ni free. Haimanishi ndo I take for granted. Unaizesha kuwa suspect au the most wanted. Majambazi ndio wana bank kita. My boss rollers, connections, chafu mikato ya crossovers. Na cross borders bila mikoba. Store away, na encode codes bila decoder. I don't play games for free, unless ni just. Now I bless na I classic. Usimpimie mileage, success ni tragic. Magic, kama Chris Angel kitimbea juu ya maji. Staki uchawa, simziwe juu ya kazi. Wanaofu ni acha free mumia. Abuja malu wa rap kama usikishu udia. Rupi rupia na fakufa na hatma safi. Solid soka, magma au Mahatma Gandhi. Nenda shule sio kupat masaki na partner waki. Ficha iyo pakti ya bangi, mashati ya kaki. Yanazunguka kwa fukuza madrug abusers. Alafu makimping wako free the twana users. Life confusers, watu wanauzana type of Judas. Usikonde popote kambi Antonio Nugas. Free kama Madaraka Day na Kenyatta. Najiputa bunge la striker japo sija play hata sekafa.
I'm free kama maji
na pande zote na penyaga.
Yeah, I'm free, I'm free, I'm free. Oh, I'm free, yeah.